Yeah, yeah. Ski. Ski lazima. Lazima tema.
Hey, yo Benjamin.
Ski. Ah, hama rapa waku yap yap matiti. Wapibwe miti, mapema siyo kiki.
Siyo kiki.
I'm the sick, really bad as kila biti.
Kila biti.
Na hizo ngoma zao nyingi bila mini.
Bila mini.
Hama rapa waku yap yap matiti.
Matiti.
Wapibwe miti, mapema siyo kiki.
Siyo kiki.
I'm the sick, really bad as kila biti.
Ah.
Na hizo ngoma zao nyingi bila.
Ah, so many danger.
Danger.
Nasogopi hata nikifun. Nisha kukatoka kezi nimeshindika notorious.
Notorious.
Kukizinguwa sina kuva. One man hami na masela kata.
So many danger.
Danger. Nasogopi hata nekifua. Nisha kukatoka hizi ni mashindika notorious. Kukizingua sina kuvua. One man hami na masela kada. So many danger.
Danger.
Danger. Danger. Danger. Nigga notorious.
Notorious.
Notorious. Notorious.
Notorious.
So many danger.
Danger.
Danger. Danger.
Danger.
Danger. Nigga notorious.
Notorious.
Notorious. Notorious.
Notorious.
Notorious. Nipe viza gang kusetia kumbagia. Wale maboyz koro halikuambiaga. Ucheze mbali hukiwona hondo kiaga. Saima moro ni ya rifokoliana. Nabi bazu kwenye games kazi rasa. Wanani manya babarogo mo fire. Na kila beat nikipewa na imada. Tawapalana VP bado sam. Wale make turn kumbe sini wrong turn.
Turn.
Waka make step checki wame boogie step. Waki diverse niche tuka chep plan. Wana sing sing kuyap na kumake noise. Wale make turn kumbe sini
wrong
turn. Waka make step checki wame boogie step. Waka diverse niche tuka chep plan. Wana yap ya kusing na kumake noise. Meche zero competition na mia hona mission. Daily mission achieve my ambition. Lazima nyume nyumani ndo wakule. Daily kama kupe daily nshakarike. Na pija mouth wana gallery ni bli ya mi. You better shut up kijana weji ya min. Jumi ni gazla bogi yangu idi ya min. Tutakuvaa kijana utati. Na hizo tanta sizifatili. Na hizo ngoma zao sizifagili. Namba ni nyingi kwa mneti azisaidi. Ni VP kwa za vina kata ID.
Hizi wana vijia tanta kwenye game ni mezima.
Mini murima. Haisa mwezi finga na moto nimewasha mukoshua mutazima.
Mutazima.
Kani mirista hapa mwezi pima.
Hizi wana vijia tanta kwenye mziki ni mezima.
Ni mezima.
Mini murima. Aisa wezi fika na moto wamewasha mukoshua mutazima.
Mutazima.
Kani mirista hapa mwezi pima.
So many danger,
danger.
Nasogopi hata nikifua. Nisha kukatoka kezi nimeshindika notorious.
Notorious.
Kukizingua sina kuva. One man hami na masela. So many danger,
danger.
Nasogopi hata nikifua. Nisha kukatoka kezi nimeshindika notorious.
Notorious.
Kukizingua sina kuva. One man hami na masela. So many danger.
Danger,
danger. Nigga notorious.
Notorious.
Notorious. Notorious.
Notorious.
Notorious. So many danger.
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 Nigga notorious.
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 Hey yo Benjamin.
Ha wa eh. Ski lazima. 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 Tema kio. Hey yo Benjamin.